hakika. Namba ni jambo bote tebadilisha hapa. Labda mpato na club kwa tumiwa hii. Saina wazoza na extra. Sindi no kates na magotu tunge chef. Fast day safari na chipeleka. S plus one plus one boy na inaongoza ni defender. Printer strictly na kuga members. Backbencher ndani ya S class.